fedde golloobe usine ngaji OPI da hawntini ko buri temet didi usine ngaji Mali e wi fedde nde usine ngaji Mali ko buri hewde yu do kabaru weltingol lobbe jallo de wi dun yu sabi nafakaaji ngondi ko war mudun dina gede lede godde ketanna jaraba dumbiya goto ardibe fedde OPI
le Mali et
Mali leedi to deman ka maran dawaji watte ga usine ngaji meden ko heemudun nyamiriji tan way weltude tegal mud e won usine ngaji siman moddinandi jamde nanan mudun gamal an han fide dabri kasin hone weltude kulleji kewdi ko naari bangal habu bambar ko remete portade pomme terre nan mudun ko natto sa hunti nakkibal meden yarda yeso
jono telaji hudi kabaru usine ngaji Mali di jogi kedda nafa hande jaraba dumbiya
pa industry
fe goto wa halde hala usine ngaji so wala indi kuran sa ƴewi nyolman handen kuran wala leedi Mali kuran wonto ton semamu ana fandi torra goddo kasin jaako lobbo wala sabe kulleji meden ko ciottete ko heewi handen sottataake ciogu lobbu du sabe hande so usine ngaji meden ko heemudun golleji mudun hebta lawol le ciut meden lekkol handen huna fu janginta ka sukaben so wala jande tajgol kite kabaru hawaluji e tarkiji e nannal mudun jande fu attaake ko naari bangal gollan usine ngaji nannal mudun du do torra goddo handen ko sabe midde kebal meden hebta huntunde hore
financement
hore de gollirde maninde usine ngaji anditi dadi tallaji sambinoji boutugol golleji usine ngaji di nangodi baba jabi huntani hore wetingol kula leedi di yalla dawrudi kabar mudum
c'est un secteur
son usine wala le leedi mallin ana tidi leedin kebal mudum huntana hore ga huna wato ko tewtam hannen yu lamo tinno fiya dabriji feeta e jaago en nanan mudum sabi leedi fuso jaago hebe semme ni leedi wawa hudde hore tagal mudum be feeta kasi de golleji usine ngaji hono weltugon habu meden en nanan mudum dudu an hokka leedi kebal mudum yarda yeso
comme l'industrie
leedi mallin di dan wundi joinde dabare yirwere usine ngaji baba jabi holti wiide yu imadra do gede kewde le Mali
alors
golleji kewde kasin dawri mu ana han fiede le lebbi jo yaade lebbi jetti warandi hono misal mudum gollen arandireji ana naari bangal weltugon nyamiriji ni usine ngaji didwel mudum mudintunde bibbe ledde ko nyamte leedi menni mede tijji bellam wonbe hore leedi hannen ana wonde fiide dabri yalla di golleji an heba lawol le entreprise ngaji pamari kay mawdi fu
dunke kebe Ibrahim Mariko wetike bonnugol golle usine le Mali do iwde 1990 yotari joni won dat dabreji di mummi hala mudum yalla yawunde yirwere kabar mudum
dans l'ensemble
sa yewi handen le dabreji fiade leni ko heemudu fa ana jantade kabaruji usine ngaji fesa yele nyolwan handen lede fu won le fedde le fol sedaw fu golleji mudum e usine ngaji nayri go mudum wana faba lama heba hunca torra tagal kuran ko won le leni sabi nuku futa kural wala usine wa golde ton sabi so kuran heba ni leni fa mangal mudum son usine futi golle dun wa hunta keban leni e mangal mudum fu
de toute la couche
gilla joni jati won ko fuddi matede lam ko be transition be na gondi wurtinde usine ngaji yogaji yi hono kuma texte to segu e kanye IMPP musafareji bam ko do gouvernement o humpiti dun wurtingol fay boyata yi kuma ko ni do kabaru ne bam e ko nande mudun gondo kulikoro o do usine o no dari non ana wara dubbi noge hande